Amara sendo bitch, I'm not a gold digger. Today I come to face all fake niggas. What I say, industry so big, even theater can make you hit. Thanks to Lord, making a secret in this gen of flare and shit. They say, don't judge me, cause I'm a super league. Just have a seat and look at me. Salute to the ladies, I'm Marco P. You are the hero in the battle like a LP. Lamar is still smoking marijuana, Gush, Malawi gold, oh shit, you share your money. No like you every day, you inhaling Gush. The best is never cheap. Don't make a peep, cause the battle feeders will flow with the love I'm seeing. Who seen a mini? I'm a super rich like a Benjamin Dice. Remember when we talk, they wanna carry keep the stroke. Remember we go for a walk, we are 10 miles away, so let what come.
Wajajua nini sitotaka kwenye mziki wa peyao. Na kusikia sote kubwa bizi wanakata wanakiao. Wajajua nini sitotaka kwenye mziki wa peyao. Na kusikia sote kubwa bizi wanakata wanakiao. Ukitaka kuimba na imba nasi, ukitaka cheza na cheza nasi, ukitaka ruka na ruka nasi, nipe tanusu chunde msela.
Nimepigwa na machale na mana misilale, niruke anga zao, nivunje ngome zao, wakibaki na mshangao, wakicheza kosama na cheza koba. Mafunzo kanipa mama na baba kanipa zana, sina siya za jogona, isiya za uko. Sitacheza fake show, unazua visa, unanichekesha, raka kutikisa kumbe nashindwa kukesha. Yeah, ni saramu tabasamu ino tamu. Aha, nzi ni saramu zende paka kwa kegwara. Kwa jilingala, wacheza lingala. Bado sijalala, misijawa taufala. Wakiti kwala kwala, najazo magala men. Niko imara, tena natawala nikifanya biashara. Sipendi masiara, sibangi wala sigara. Nitakuto wakapala.
Wajajua nini sitotaka kwenye mziki wa peyao. Na kusikia sote kubwa bizi wanakata wanakiao. Wajajua nini sitotaka kwenye mziki wa mbeao. Na kusikia sote kubwa bizi wanakata wanakiao. Ukitaka kuimba na imba nasi, ukitaka cheza na cheza nasi, ukitaka ruka na ruka nasi, nipe tanusu chunde msela. 997 ndo mwaka lozaliwa, siyezi kakugawa mana bisi na nilinda. Washenzi walibana wakashindo kukazana, shimo lao nishe penya, chati yao nishe menya. Mindo yule MC tari mwenye utamu wa mistari, ukinirenga mwangu shwari. Sina time na wajinga wakuringa, wapumbavu wa makinda wanakake kama ninga. Ona dume jike na nifanya mini, cheke limepiga masuari kumbe ndani kimini. Nipetano we muhuni, mgungano ziwe kumi. Besi zangu madhubusi soft, kasa tambo na baridi kaba rafu. Wajajua nini sitotaka kwenye mziki wa mbeao. Na kusikia sote kubwa bizi wanakata wanakiao. Wajajua nini sitotaka kwenye mziki wa mbeao. Na kusikia sote kubwa bizi wanakata wanakiao. Ukitaka kuimba na imba nasi, ukitaka cheza na cheza nasi, ukitaka ruka na ruka nasi, nipe tanusu chunde msela.
Chibusa, backstage, Gringos, one love, Donzi, Kamakawa, tuko nani, I say, one love.